Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani. Oh hala hala, kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani. Oh hala hala, mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kilema nsie na magongo, na chechemea, chechemea. Dumange tupige msondo, unirutishe enzi, na mimi anze ndondondo, kunyemelea, nyemelea. Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen, amen, amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,